on the throne.
Mungu washangaza, oh washangaza, jinsi gani wapendeza, oh wapendeza. Milima na mabonde yote unatawala, bahari na vilindi vyake unamiliki. Mumba nchini wewe, Baba, umenitoa chini wewe. Sit down.